lanike yonke into abayifunayo bakhokhele banike yonke into abayidingayo somihlasele ngathi khona osithumayo somihlasele ngathi khona osithumayo banike yonke into abayifunayo bakhokhele banike yonke into abayidingayo somihlasele ngathi khona osithumayo somihlasele ngathi khona osithumayo lonke funa nekontent ibamba so ngilidishele nonke mina ngisokalazi sokala zonke mina nginjengamanzi fika abantu onte msabe ungamanzi buza sengifikile ngifuna abazi babane kikithiki bekela phansi ngibalande sengikhilile abanachance bajayela sekushubile banile lonke funa nekontent ibamba so ngilidishele nonke mina ngisokalazi sokala zonke mina nginjengamanzi fika abantu onte msabe ungamanzi buza sengifikile ngifuna abazi babane kikithiki bekela phansi ngibalande sengikhilile abanachance bajayela sekushubile
mina sengifikile bathibani jimi bathibhekelela bukelela sezithulile zonke bezikhuluma kakhulu sezishimile nale content ibalela mihlala ijimi nasengifikile intwana encane ijimi bathibhekelela bukelela sezithulile zonke bezikhuluma kakhulu sezishimile nale content ibalela mihlala ijimi
banibibonke funa le content ibamba so ngilidishele nonke mina ngisokalazi sokala zonke mina nginjengamanzi fika abantu onte msabe ungamanzi buza sengifikile ngifuna abazi babane kikithiki bekela phansi ngibalande sengikhilile abanachance bajayela sekushubile banibibonke funa le content ibamba so ngilidishele nonke mina ngisokalazi sokala zonke mina nginjengamanzi fika abantu onte msabe ungamanzi buza sengifikile ngifuna abazi babane kikithiki bekela phansi ngibalande sengikhilile abanachance bajayela sekushubile
ngiyabafuna labafana benu nangenka ngoba ngalesungula kuthebo ngathanda ikhombi correct khulule kungasaki ngoba jumpers sobalasta sungula ngoba isuke nabo data imoto mayiduma ayidume 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 mayiduma mayiduma mina sengifiki bathi ntwani jimi bathi bhekelela bukelela sezithulile zonke bezikhuluma kakhulu sezishimi nale content ibalela mihlala ijimi mina sengifiki intwana encane ijimi bathi bhekelela bukelela sezithulile zonke bezikhuluma kakhulu sezishimi nale content ibalela mihlala ijimi
banike yonke into abayifunayo bakhokhele banike yonke into abayidingayo somihlasele ngathi khona osithumayo somihlasele ngathi khona osithumayo banike yonke into abayifunayo bakhokhele banike yonke into abayidingayo somihlasele ngathi khona osithumayo somihlasele ngathi khona osithumayo lonke funa le content ibamba so ngilidishele nonke mina ngisokalazi sokala zonke mina nginjengamanzi fika abantu onte msabe ungamanzi buza sengifikile ngifuna abazi babane kikithiki bekela phansi ngibalande sengikhilile abanachance bajayela sekushubile banile lonke funa le content ibamba so ngilidishele nonke mina ngisokalazi sokala zonke mina nginjengamanzi fika abantu onte msabe ungamanzi buza sengifikile ngifuna abazi babane kikithiki bekela phansi ngibalande sengikhilile abanachance bajayela sekushubile
No bomi bomi bomile Asambe, asambe stok.
Yes, let me swap. And in a compose, a mean yam cock. No masegun jal on ya iswa. Coming in some calling Kelly no cock. O could see get sock, yes, let me swap. And in a compose, a mean yam cock. No masegun jal on ya iswa. Lishing a fool is in the Zomsagas window down. In my island of the knees is solo. Lishing a fool in town. In my island of sound. So Sugelum dance on the solo. Lishing a fool is in the Zomsagas window down. In my island of the knees is solo. Lishing a fool in town.
Fulele yonke, funu kuzwa, kuzwa, fulele mbone, celunga nqishi lengoma ngiyayithatha. Mm-hmm. bubble in a hosa bitchy when I watch it when I waffle about when I waffle. I when I waffle, I feel it when I waffle in a hosa bitchy when I watch it when I waffle about when I waffle. I when I waffle, I when I waffle in a hosa bitchy when I watch it when I waffle about when I waffle.
I when I waffle. Baba, tell that, I can't, 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 I can't,
kutilin gedenya siyo swa haramba ta onore reta mucha bas tepe 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 kibara ta bas tepeza 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 and all toes on but the level guy have a chip but the little bit of the lindy the girl chip we'll be right back.
Zamzugwana, kumbule 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 zamz Kule zamzukwana, zamzukwana.
Awe, we ma, zaza ya kamnandi. Kanti usetsani DJ, iyo, zaza ya kamnandi.
Que no lo ha venido, entonces sigue más un ruido, un medio extrañado. twelusana lwami masake kaya sibe mnandi ifuna ukuba ngusibali ngakuthanda ngiqala ukwazi manje twelusana lwami masake kaya sibe mnandi ifuna ukuba ngusibali kini asithoko